Derewol arandewol ngol Bulus windani Tesalonikanko'en arandewol, surewol arandewol. Min Bulus isila, itimoti windi derewol ngol. Min bindangol tokkube Yesu wonbe gariri Tesalonika. Be Allah nyako modou, Yesu almasihu jomirao jeyi. Allah barki dina on, hokka on jam. Konde imingetta Allah gamodon on fu, imingada na on doare. Yesu Allah meden, nyako meden modou. Imi nyuma do kute modon de holare. Ino yidden den godudon wadata on kuwa naseta. Ino munyirton der torra gankamunde modon do jomirao meden Yesu almasihu. Bandi rabe pe Allah yidi. Imin andi Allah supi on. Gam habaru beldun dun mingadda ni on. Na dun bolide tan. Ama idu wodi baude. Iruhu Allah. Itabbi tinki gonga majum. On andi iri jonde de mingadi. Hakunde modon, gamdun nafa na on. Ongarti eki totobe to amin, ito jomi rao. Gam onjabi wolde Allah, nder welwelo nguruhu Allah hokata. Konde onjari torra naseta. Non gartirdon kufuto kube Yesu, wonbe Lady Makedonia, iakaya eki toto. Gam dagatomodo wolde jomi rao hebi sankitaki, na i Lady Makedonia, iakaya tan. Amma koto edum andi holare modon do Allah. Gam non nasaito mimbi i godun do majum. Gam kambe i kwa emakbe kokata habaru non jakburi idomin komingari to modon. Be kokimin habaru non alirdon toku kigunkiji ngartudon to Allah. Gam kuwa non Allah moyonki, mogonga. Nden kedodo warto iki bitdo mako daga do. Mo ummini daga maide. Wato Yesu kisna edoen. Daga monnere Allah garainde.